nuanom hwɛ tete no nyɛ mɛdi ni nyɛ mɛsɛ bi wo nti abrabɔ yi mu animguase amakyi sɛ mehwɛ deɛ awurade ayɛ me nnɛ a sɛ meka ka wo nyinnidya kane no baabi a na mete paa ɛnkurɔfo nkyetena tete kotodwa mɛbuo ne mu ne nsu amate sɛ mede m'abrabɔ yi mu adanse akyerɛ wo a meka ka wo nyinni o ei biama bɛturi yɛ awurade adomo kame no adi ana ɔde nimi no ɛnɛ ɔmfrɛ me sɛ bio ɔsɛ onyankopɔn so sɛ medi o ei wɔyɛ meyo ɛdama bɛturi yɛtɔ dɛ yɛ wɔ nsɛ nyamea mpo awokyerɛ nti ma atadeɛ hyɛ me nyinaa na mede atade foforɔ bi atetɛm wadom me ahyɛ m atade foforɔ Brana sochi bubom ehum ritu bidin koto dwemi temu frima wo ye mu se adum rabo yo brana kuponai ba mi wo weni mo mi ya wo mo wo eh brana ye bubro ku mene masino bidin pa mo di mi temu dindi aya bitanya mbe sana frewa eya bro and God of Enoch, he heard my desperate cry, he lifted me, oh, he lifted me, and he set me free.